Anachukua, anaweka, wa.
Le général Dangote.
Anachukua, anaweka, wa.
Le grand Mubau.
Anachukua, anaweka, wa.
Bosi ya Mboka.
Anachukua, anaweka, wa.
Tagamu kupendwa na, tagamu nasikia, tamu kupendwa nawe. Tamu kupendwa nawe, tamu. Tamu kupendwa nawe. O maneno, maneno, tumeazoea. Vijineno, neno, tushazoea. Mpenzi wangu mubaya, kwa nina wausu. Shepu yake mbaya, hivi na wausu. Mdangaji malaya, waina wabusu. Nini wamegusa babaya na mwakavu. Lazima wachuchuma, wamengia chakike.
Ewa
chakike, wamengia chakike. Chakike,
tuale.
Wamengia chakike, kwa penzi letu.
Chakike,
lazima wachuchuma.
Wamengia chakike,
kwa penzi letu.
Chakike. Makukote, babutale. Don Mendes Bajuni, H. Bajuni.
Chumbani enesi. Unipatia panado kwa jenga za Messi na mashuti ya Ronaldo. Yani ndani nikiingia tu
anachukua, anaweka, wa.
Kwenye gari
anachukua, anaweka,
iwe jikoni au varandani.
Anachukua, anaweka, wa.
Doze, 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 doze.
Anachukua, anaweka,
yani pale salama joto. Tuale soji pepe. Oya kongo joto. Tuale soji pepe.
Oye mose kunambi.
Jipepe.
Morikado momo.
Jipepe.
Oya mama Dangote.
Jipepe.
Edo nifungwe.
Jipepe.
Chu, chu.
Jipepe.
Chu, chu, chu.
Jipepe.
Yani chu, chu.
Jipepe.
Chu, chu, chu.
Jipepe.
Nase. Nase.
Joseph Mertier.
Nase.
Kaya kaya musha
kule kukama kukama mwana kukama kukama mwana kukama kukama diamond kukama kukama kwata kukama
papa mo bimaya papa mo bimaya papa mo bimaya papa mo bimaya anyata katra kuka kate aluba kate
sibaye
yes shozi matata
chuma 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 chuma
aku kaka te alinga katra aluba
Adolfo Mute Bachi la Mouina
Baba Mazuma Baba Mazuma
Joseph Poussana
La Baba Mazuma
Zodwa
Andele
Mazuma
Dar es Salaam Mazuma
Anko Sham
Daimon Mazuma Kinshasa Mazuma
Kaya, Kaya Musha
Mazuma
Kamam Fouama
Usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa
miguu.
Usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa miguu. Onasema usiniguse, usinitachi, salamu iwe kwa miguu.
Usiniguse,
usinitachi, tusalimiane kwa miguu. Kwanza kambali
Corona,
kusimba te
Corona.
Kwanza kona ogopa
Corona.
Kusana musika
Corona.
Tena vaa maski
Corona.
2 metri
Corona.
Mikono ya kokosha
Corona.
El Virgo St. James
Didi Stone Nike
Ibi Santos
Are you a liar, sir?